Get free music on mdundo.com. Black. Rock it on the beat again and again.
They call me Toto, Dingola, young am Sokoto, and I'm in Miku Yanabapa, Masalawe, Ete Watoto, when you're young am Kaliza Kukata, Yumani Mini Mechoka Mavitu Yamama, Nataka Furuma, Furuma, Nipate Ndogo Ndogo Bari Dimwanan. Kama kuna nyama choma faya, mapucho pucho. Aki kuba kwenye kona waya
Kuma kwa mbele kulia
Ushoto Uwawe 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 Maritini kadina Na anataka pisi kama wema Japo kitu kama mkono mkono Hata kwenye kiza no kulema Mama mama jishikirie Nabadiriki akirimani O mama mama nipirie Nyama tando na ukokoni Kama kuna nyama choma faya
Mapocho pocho pocho
Akikuba kwenye kona kwaya
Kuyuma kwa mbele kulia kusho
Uwa uwe Uwa uwe Uwa uwe Al-Qaeda.